ntoni na ngoba uthando luphelile noba ungandishiya soze de ndilile zothi ndilela ntoni na ngoba uthando luphelile intliziyo ibuhlungu undishiye nesinyembezi Sakwazi nokulala Ngqondo yam ndincede ndilibale ngaye Bayandihleba bantu Bayandihleka banye Inyembezi zam soze ziwele phantsi Bayandihleba bantu Bayandihleka banye
Mushi xesha lami ngawe